batake Paul dimmo faade e korentanaabe. Didi korentanaabe simore go. Komin Paul nelaado Yesu Almasihu e sago Allah wondude Timote bandiraado o bindi odo batake. Amin binda dental Allah gongal korentangal e dendangal senibe wonbe diwan akaybe. Yo baba men Allah e jomiraado Yesu Almasihu mbada non mojjere e dejere. Jettoode ngodo ni Allah joomi men Yesu Almasihu bam mum kadi babiraado jurum deero Allah cembinowo berde e fannuji fofo ko kanko sembinta berde amen e der dendangal mette amen mbele minenne amin bawa sembinirde berde wonbe mette bawde wonde fofu sembe mo wadi e berde amen o ngati no lepte Almasihu de kewaniri minni ko non kadi Almasihu hebbinirta berde amen sembe so min jari mette ko bele berde mon ina cembida e bele odon dande so berde amen cembinama ko bele berde mon ina cembida mbawon munde hono lepte de min leptete minene koya amen de kadi damawu amen e mon ina selli ngati amin gandi no jogori don gedal lepte heni ko non kadi jogori don gedal e cembingol berde he bandirabe min jida mbason andude lepte kepde min e diwan aside no de paketiri hade diwti sembe amen hamin damtindi hay wonkiji amen ey minene koya amen min pibino e berde amen mayde amen nyaawama ndeke dum wadiri ko bele amin mbasa barde damaw amen e koya amen min barangu e Allah gurtino maybe o ko kanko dandi min e der mayde kadi jogori dandude min koy makko min bari damaw maw dandu min kadi onane koye mon ne kay odoni ballene min nyaagule mbele mojjere de min jogori hebirde nyaagule yimbe hewbe de ina wonana hewbe musel jettor sababu de amen ngati ko dum do woni faaro amen hakkilaji amen cettanima min min ngurde aduna he ko senar e labal berde giwgal to Allah ngal ha tengti non faade mon min ngurdani hakkilantagal adeen ngal min ngurdi ko mojjere Allah ngati ala ko min bindata on so wona ko tarato don paamon kadi mbodo daminima on paam ha jofa tawde on puddima famde ko minen ngoni faaro mon no gonirdon faaro amen nyande nyalgu joomi men Yesu Almasihu ni ko jogade min den holari addanomi yidde arde to mon adan mbele don belto laabi didi mi ummoto mon mi benna diwan Macedoan ciagal dum mi uta Macedoan mi artato mon keblon mi benna diwan Yude de mbiyan mi nonde mbele tidano yam mbele ganni yirinomi ko ganni yimi ko kono ade ni ha dum addana e ala fo wonde yam no Allah woniri adi yankeni ko non kongol min kalani ongol wasiri wonde e ala ngati bi Allah o Yesu Almasihu mumin jeyni to mon o min e Siloe e Timote wonano e ala wonno e makko tan ko e ngati podeje Allah de fof tawi e makko den non enenne ko kanko biraten Allah amini o ngam teddungal mum fawti hen kadi sembinta berde men e kabbundiral men e Almasihu o minen e mon fof momi en nebam ko Allah ko kanko kadi jeliri en jelode makko lowi ruhu makko e berde men woni taylari ndi ko Allah ciennumi e wonkam haytini mi ruttade korenta ko yurmade on wona yidde min halfude holare mon min jidi ko wallodirde mon ngam weltare mon ngati odon nanti e holare he